mimi hapa ndo ambaye either ninajizuia ama ninajipa access ya ku reach out to everything ambao ninataka. Kwa nini? Kuanzia kwenye mindset yangu, namna ninaperceive it, my attitude and everything. Lakini sio tu hivyo, namna ninajiposition kiroho, namna ninajiposition kiakili, kimwili, kiopportunity, namna ninajiposition kwa self growth, self development. Kuna watu sijui ni wahenga wakwenu ni wapi, walisema kama ni yako ni yako tu, risk ya mtu haifanyaje, sio anapiga msemo gani tu, risk ya mtu gani? My friend, risk ya mtu inaweza ikaporwa. Na ni yako kwako na ina jina lako. Lakini inaweza ikaporwa. Hawaifichi. Mwenye an opportunity inaweza ikaja if you're not prepared, na unapata ile immaturity exposure. Immaturity exposure inakuwa you get exposed before time. Ni kama ambapo mtoto akizaliwa before time hata yani itabidi akae kwenye incubation. So kwenye like kuna a lot of things. Why? Because ametoka before time, before hajamature, before hajapata ile the right time ya kutoka.
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
Hi.
Hello.
Hello.
How are you?
I'm good. How are you? I love your hair.
Ningesema.
Ukoshe
kwa nafanya hivi.
You look so, so gorgeous. Oh, I love the hair. I love the color of your outfit. I love your earrings.
Oh.
Yeah.
Kuna mtu hapa anataka tu niende ku blush. Jamani, it has been a minute.
It has.
Yeah. Thank you for being here, baby. Thank you for showing up.
Oh, thank you too.
Yeah, because, you know, yeah, showing up here is an activity at
times. It is. Yeah, it is.
Yeah. So welcome back to Secure Podcast.
Yep.
This is Gifts. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Belifa.
Yep. And I'm Kama Kawaija. Behind the camera we have
SR Studios on the beat, on the one and two. Yeah.
Wewe ambaye ni mara ya kwanza karibu sana this Secure Podcast. Tuko hapa tunaongelea vitu tofauti tofauti. Lakini katika yote it's all about becoming.
Yeah.
Na wewe ambaye you have been here, karibu tena. Usisahau to subscribe, like, comment and share.
Yeah.
How is everything?
Everything is good. Just a few days ago, nilikuwa na tafakari like different things.
Okay.
Yeah. Kwanza kabisa, the fact that Mungu amenilinda like from January, February, March, April.
Wow.
Ile kwa haraka haraka unakuta wengi baadhi, not wengi baadhi ya watu, the fact kwamba tumemaliza April anaona kwamba ndo tumemaliza robo mwaka. Though tumeshamaliza robo mwaka. Yeah. Some business nadhani ile kwa sababu namba 4 ni kama una moja chini ya 4.
Okay.
Ndio nakuta mtu labda anasema
kwamba ana
robo. Yeah.
Lakini kwa
nini
nini kinafanya
watu wale kwamba ndio kumaliza
robo ya kwanza
wakati tumeshaanza, yani ni we're almost finishing robo ya pili. But anyways, so I thank God for that. And how have you been?
I've been okay. Yeah, insecure has been securing.
Oh yeah.
So that's a good thing.
Yeah.
And guys, for everyone who has been subscribing, has been liking, has been commenting, which is a much more cool thing. Hata kama yu wahi tukuka masa, just the thought of it really means a lot.
Yeah, it does. It does.
Yeah, so happy new month.
Yay,
happy May, guys. Yeah, do you have any highlights for April?
I do have actually. First of all, this year 2025 is a record-breaking year.
Yeah.
Kwa hiyo kuna some things on a personal note, there's some things that have been happening about the record-breaking, and of course I'll definitely share. It's no secret because at the end of the day all the glory belongs to God. Of course, you know some of the things ni vetu sijakuwekea kwenye package kwamba this has been a record-breaking kwangu mimi. But you know it. Yes. Lakini pia kingine highlight nyingine ni kwamba shout out to our people from Uganda.
Oh.
Thank you so much, guys. You guys are following us from Uganda, and we have received your feedback and your comments. We know Ugandans are our people, however, they don't understand fluent Swahili, which means there's a request from people, Ugandans, I know, and some other people, that this one is dedicated to Ugandans, specifically to Ugandans. So we've received the feedback and we appreciate you tuning in. And we are going to be giving you, sooner or later, we're going to be giving you some episodes that you guys are going to catch up and you are going to understand, because we're going to dedicate some episodes for you, our people from Uganda, in English. So some of the episodes, sometime later in the near future, we are going to be having them in fluent English so that you guys would catch up with us. So we appreciate and we are so grateful. Thank you for your love. And so that is one of the highlights.
We got
feedback from Uganda, and so we will work on that feedback. So thank you so much.
Thank you for being here.
And you, any highlight?
I think mostly, you know, we call it Easter. Yeah, my last one. Alitumia ngombe yake ya last one.
I'll tell you that story. I'm going to my sister came through. God bless you so much. So how was Easter?
Easter was beautiful. Easter was beautiful. We had a good service at church. Nyumbani pia ilikuwa ni, for me it was good because that ilikuwa ni zile one of easy Easters. Wow. Like sikuwa nimefanya nguvu yoyote. Sababu kwenye kufanya nguvu kubwa sana, when you are a mom, my friend,
you're
more like
wife.
To spend the whole day jikoni and all that, and I was like, my friend.
Not the same around.
Nitakula vizuri, but that batch is for me. So yeah, you are relatively easy. Like it's just a slow Easter. Like, okay, my family, you have cooked, you have eaten, just a peaceful environment too. Come on, okay. It's
chill, guys. I love that. So let me share also experience here to Easter. This time around Easter, nilikuwa nyumbani na tukapata invitation kwa my big sis and her husband. They hosted us for Easter.
Wow.
So we had food to eat na kila kitu. I'll tell you one thing. It has been one among the very most unique Easters ever, because most of the time during Easter was spent napping. Most of us.
Oh.
Yeah. And we're like, guys, what is happening?
Why?
What is, I think people are kind of busy. Like later to come, cut up because I like in any comba ile before it took a dog, mutum natoka, made up to everything. This time around we're like, hey, we are really grown up. Nothing was
a priority.
Nothing was better than, you know, kwenda kuzurula. Yeah,
probably let me think about it because I'm going to probably could have been that way.
Yeah, you can't have a nap from that. Mulu, I go to Mama Mina, and I go to Big Sis, I mean, up, when I go to the G can up, oh, the drink can up, eh, Namimi, watch a to nap.
So it was a nap Easter.
It was a nap Easter. That afternoon, after eating, nap. After napping, do my day to carry stuff to come.
Yeah, something has to be done.
Yeah.
Okay. So guys, I hope nani pataka yenu ilienda vizuri guys, I really hope. Kama kawaida yetu, huwa hatuanzi mwezi kinyonge. Na wale ambao umekuwepo hapa nadhani unajua, unakumbuka theme yetu ya April, na kama haukumbuki au kama the new year, tulikuwa na theme ya prepare. I hope guys have been preparing. Of course, mimi binafsi, I've been doing my best to remind myself
to prepare.
Kwamba like hata kuna zile moments ambazo I'm like, I don't feel like it. Unataka tufanye interview, you are like, hey, unakumbuka kama my friend
prepare.
Yeah, prepare. Na for some reason nimekuwa nakutana na vitu ambavyo vinaenda kunikumbusha like, yeah, I start season to prepare. Kwamba mwisho wa siku hata Mungu akiamua kufanya jambo and ikakukuta, ni kama ile opportunity inakukuta, hauko kamili.
Yeah.
You are more like that is that
really
opportunity.
Bad.
Kwa bora ukae sambamba, okay, vizuri, opportunity ikukuta, ikukute huko kamili, umejiandaa au unaendelea kujiandaa.
Now one of the ways ya kuseize a moment or an opportunity is when the opportunity finds you ready.
So that was our theme for April, and this is May. So happy new month, happy May. Theme yetu ya mwezi huu wa tano is excellent.
Wow.
So guys, tulikuwa tunashare our theme for April. Tumesema kwamba kuna vitu mimi binafsi, bebe here and you people around there, kila mtu kuna kitu ambacho somehow anatamani, ni haja ya moyo wake, ni kitu ambacho anamuomba Mungu amuone. Kani ni kitu ambacho anatamani kiwe manifest, aweze kukiona, aweze labda celebrate, aweze kufikia a certain milestone and all that and all that. Sasa tukasema tunapoendelea kumwamini Mungu kwenye kutonekania, tusikae tu tumeonyesha miguu. Let's prepare. Like we need to prepare kwa ajili ya hilo jambo kwamba lifike, na tunachukua tumesimamia na Isaya kwa sababu kama sio kama panua
mahali
pa hema yako ya kwamba wakati kana anaambiwa vile, sio kwamba alikuwa anajua kabisa what was ahead. Lakini ile kwamba in another translation kwamba lakini need to prepare what you think. Kwa kama unaomba labda for a better job, equip yourself. Kama unaomba for marriage, prepare yourself mentally and all that. Put yourself out there. So unakaa ndani, wanasimama waswahili kama utumbo. Don't do that. Go out.
I didn't see that coming. I thought unasema kama mwali.
Na sasa kama mwali, sina maana usha pass hapo cafe.
Kwa unakaa ndani kama utumbo.
Hakuna mtu ana.
Kwa Kenya wanasema matumbo.
Hai, Kenya. So yeah, so sasa theme yetu ya mwezi huu ni kama tunataka kuendelea pale, as we are preparing, as we have been preparing. Kwa sababu pia preparation is kind of kitu ambacho ni endelevu. Kwa sababu siku kila siku tunaendelea ku evolve, kila siku tunataka ku become better. Kwa kama tunataka kuendelea kwa ku see the better versions of ourselves, ina namna somewhere somehow kuna namna ambayo tunataka kuendelea kuwa tunaendelea ku equip, tunaendelea ku prepare ourselves for kila maisha ambayo tunakuwa tunaitarajia. Lakini sasa preparation huwa inaambatana na matendo, inaambatana na vitu. So in doing those things as we are preparing, as tuko tayari kwenye kuisee na kuwa tayari kwa experience the manifestations of the vitu ambavyo tunamwamini nazo Mungu. Let's do those things. Let's prepare in excellence. Sababu Mungu wetu pia ni Mungu wa excellence. Hii vitu tu kiasi. Ndio maana Maybe our big dreams, no one knows what are we after. So Marini, I share, I think, in one of the episodes, kwamba, niliona mtu ameuliza kwenye Insta story, kwamba, are you working from silence or from
fear?
Kwa inawezekana kuna vitu vingine, hatuifanyi excellence, kwa sababu tayari we are working from fear. So nobody knows about them, kwa sababu tayari tuko like, what if it doesn't happen? And kwa sababu tuna what if it doesn't happen, nyingi, tunakuwa like,
get paralyzed and afanya
hivi nifanye tu ushaidi mimi kuradia. This month we are saying enough kuradia, enough kufanya vitu kana kwamba they are not important, na kama they are not important, let's just say kama not important, na viondoke kwenye list ya vitu wekea milongo, kama tuna vitu vingi so vile vitu kama natamani kuifanya ambao mnaona kwamba it's important, let's do them in excellence.
Amen.
Yeah, na natamani kwamba tunaweza tukatumia verse from Wakolosai,
Colossians.
Yeah, Colossians 3, verse 23-24. Wakolosai sura 3:24. Biblia inasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Mjue ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Namtumikia Bwana Kristo.
Wakati jiji anacheck in English, hapo kitu kingine ambacho nikapi anakumbuka as we do kumeshepa tutari kwamba mwisho wa siku ulisema kwamba Mungu sio kwamba ametuumba tufanye vitu mwenye hakuwa anafanya vitu out of less of any excellence, you know. Na jana nilikuwa niko church kwenye ratiba, kwa kuna program ya maombi, wakati naelewa na prayers nikaa nimekumbushwa kwamba God did not send his only begotten son to die for us to be mediocre. Yani kwamba mwisho wa siku Mungu Yesu aache kiti chake cha enzi kule, aache mamlaka, aache kila kitu, aje afe msalabani ili tu tufanye vitu chini ya excellence. Ama ili tu tufanye vitu chini ya viwango. Ama ili tu tuwe ordinary. Yani kana kumbuka kwamba nope, yani nikajikutaji na idea like God, Jesus didn't die for me to be living in fear. Kwa sababu mwisho wa siku like ile kazi itakuwa ni in vain. Kwa hiyo hata kuto kufanya vitu in excellence itakuwa ni in vain. Kazi yetu ya Yesu msalaba. Ni mtu somee Kingresa.
Yeah.
Kwa Kingresa.
Kwa hiyo kwenye English translation anasema kwamba whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masses. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Sakawa tunapojua ni tuweze mfano wa kawaida. Tunaweza kuwa kwenye ofisi zetu wenye nini unapiga. Kuna boss hapo, kuna top boss. Kuna wale hapo tu wa katikati.
Colleague.
Lakini pia kuna wale wanapiga wana
acting boss labda.
Yeah, kama like acting boss, no coordinator somewhere there. Unajua kabisa unapointeract na colleague. Unapointeract na
labda yule group leader labda.
Unapiga kuinteract labda tu na manager. Unapiga kuinteract labda na
managing director.
CEO.
Unapiga kuinteract na founder mwenyewe. Tofauti.
Sasa, neno la kampeni. Tufanye kila kitu kana kwamba tunafanya kwa Bwana.
So kama navaa nivae kana kwamba navaa kwa Bwana. Kama ninakula kama sibi nafanya, I'm working out. Yani sio vitu tu vikubwa, like everything. Yeah. Maana the Bible did not limit.
Yes, yes, yes. Na hiyo inaendelea kwa neno. Unajua Bwana neno, kwa hiyo unaposema kwamba hata kwenye kuongea kwetu tuongee na kama tunaongea na Bwana. Imagine mimi siwezi kwenda kwa Mungu na kwa Mungu. Hata sitaki mimi. And that's how I am. So don't be bad. No. After coming to the same one, but none of them back to the family, but it's way I'm bound to bring to my father in a way. Come back. I feel less of this, but I know you can make me more of this. Yeah. So I want that. Coin whatever to choose. Coin is a part of the world. I'm okay. I want to do things in a sense that how. Diary when I don't feel excellent. Mimi ndio bila kama kuelewa. Huyu ambaye tumefanya vitu ambaye tufanye vitu kana kwamba tunafanya kwa
passion,
you know our hearts. Ana ndio mema ambao tuko. So ni sawa sisi la kuamua na kukusudia na kuanzia wewe lakini our intention. It's very clear kwamba from today we are working from excellence. Hatutofanya vitu rogorogo. Kuna mtu bado anapiga mara nyingi tele. Nilikuwa naangalia one of her episodes ya nimanima kidogo kana akana kumushia wazazi wake kwamba hawakuwa ni watu ambao walikuwa na hela hizi tunanyo wakati wanaanza nini kuna nini kwa nasema mama that time she was just like a housewife at that time alikuwa na mtoto wadogo yeye ndiye mwenyewe na mdogo wake kwa alikuwa hivyo na mtoto wadogo na baba yao ndio yuko kwenye ministry kwa vitu vilikuwa ni vichache ni nguo yani mama yake alikuwa na nguo chache yani like everything was very limited kutokana na mazingira ambayo alikuwa anasema agate ni wanawezi wote wanamsimia kwamba walikuwa wanaishi yani ile fully dependent on trust of God. Kama la yetu na mimi tu Mungu wewe jitalipa kama vile wewe kama mtu mbaya you just have to. Hawana ile assurance ya kwamba tomorrow tutapata kitu kingine just to get things just to know how to get. Kwa hiyo tunafanya vitu vyako kama kawaida tu na pia nyingi just a day as usual. And then one day the mom caught me kote akiwa anaamini amemaliza laundry and then anasikia kwamba finish your laundry. Anata hii ashafua, nimekauka, ameenda kuweka mpaka anawe. Ila hazijanyoshwa, hazijakunjwa kwenye kamera. Lakini ikashamaliza laundry kwenye akili yake ni kufua na kukauka.
Basi.
Kukunja, kuweka nini sio pati ya usafi wangu.
Mabasi anadhani hapo anaelewa zaidi kwamba unakaa na nguo kitandani,
kitandani.
Lakini sio hizo kitandani. Where is this coming from? Kitandani, mtu unaweka nguo na sogeza tu pembeni. Mpaka zinaisha zote hapo hapo. Kuchana kimeweka mkabati.
Sogeza inakuwa haipo. Kama itai, una
space.
Lakini unaweza kuchana hata kabati zilizoka. Not in a way ambayo is pleasing from wewe mwenyewe to anybody else's feelings. Those moments na kwe. Because she was
in difficult.
She's like, hey,
can
you
show
me the reach? Yeah, how? Revelation come back. Yes, you have in the exact research. Umeche bifua, uzimeche kauka. Uzimeche, kama unanzihe, zihe, lakini kama unanishu, unanishu, lakini finish what you started. Sio ndo umeka pokete ndani, baka zinaisha kwa zinachafu tena.
Apo, apo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo,
kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, but the car that you're having right now is very fruity. Yani, iko haijulikani.
Mabongi ya mtaumo.
Nini Jumatatu, nini ni Jumapili. Yani mwanzo wa mwaka ni mwisho mwaka iko the same thing. Haina Christmas, haina Easter, haina birthday. Haina anniversary.
Nina mapambo ya Christmas mimi kwenye buti.
You see, kwa kadete hiyo gari mpya mnayoitamania, ije. Inaweza ikija in 2 months, in 1 month, ikarudi kwa lakini pia Mungu hata wa advance to where you want to be, kwa sababu tayari alicho hapa, you're not situating it according to, yani mpo tu hapo kana kwamba hivyo ndivyo navyo nilishuka navyo
I feel so attacked kwa sababu
let me check our car. Kwa na mtu mingi ya kucheck,
I need to go clean
it up. Lord, I was like, Lord,
I need to clean my trunk. I need to clean my car. It needs to go for a wash.
I'm like, is this weekend how we are living about it because of this? Because of our life, okay. Like, in the beauty of it, it was not pressure. It was just a...
like, awakening.
Yes, it was an awakening.
A call of non-action.
Yes, like, you come back. It's one day at a time. Like, in it, ile kuwa na clear focus. Kama nataka nini, na kwa nina fana. Na excellence in a year. Kwa ni kitu ambacho tunaweza ikaanza taratibu na kutoka kazi. Kwa hiyo nachotaka kusema kazi. So this month, by the way, kwa ni mishe kwenye by the way, nimekumbuka. Number 5, symbolize grace.
Oh, yes.
So
yes.
This month of May, tunaenda kutembelea neema ya Kristo.
Amen.
Like last month, tulikuwa na prepare, and Christ was really preparing us. He went on that cross, he died for us, and then hakuishia kufa. Maana ingeishia pale, ingekuwa ni
balaa.
Yaani ingekuwa ni aibu kwa Bwana mkubwa.
Na kwetu sisi.
Yeah, na kwetu.
Tungekaa kwa sura zetu.
Imagine. Tungesema nini? Hata tukafufuka, kuna namna tunashindwa kusema. Asingefufuka hali ingekuwa ni tete.
Vumbi
la kidada. Ingeishia kufa, akafufuka na akafufuka kiwe kama fashion. Kwamba kama Lazaro alikufa akafufuka akafufuliwa, yeye amekufa amefufuka. Ilikuwa ni forever. Na kama hivyo tumeendelea kupika, tumeenda kufanya nini? Hii tunakuja kwamba tunataka excellence based grace ambayo itatusaidia kufanya vitu in excellence. There is grace ambayo itatusaidia kufanya kuendelea kupikia ourselves. But there is grace to make sure kwamba whatever that you are believing God for, kita manifest.
Amen.
Kwa ni sisi kukaa in position, to align ourselves with the grace that is in this man. Kwa mimi binafsi, I'm declaring this kwamba, as May itakapokuwa inaisha, haitaisha kusenda.
Amen.
Amen.
Amen. You know,
Amen.
You know, kama last born of one. Wewe last born of one. Kuna mtumishi alisema in the Bible hamna mambo ya last born sio nini. Lakini nikasema hivi, kama Mungu anasema kwamba Yesu yeye ni mtoto wake, alafu baada ya kutoa ni kwamba alipomtoa sasa sio mtoto wake pekee maana akatuchukua tena wote on board. Kwa ni kama Yesu ni firstborn. Kwa kama kuna firstborn definitely kuna lastborn. Ndio. Mimi wakati hapo naongea kuna kitu ambacho nimeendelea kukumbuka that was the day nilikuwa natafakarishwa kwamba imagine siku ukaambiwa hivi kwamba all that you ever wanted. Kuna ile unakuta labda mtu anauliza if you had no fear, ungetaka kuachieve kitu gani? Like what would you have done? Okay, you go like everything else may remain constant. Hakuna fear yoyote, like you have everything that you need. Be it network ya watu, be it connection ya watu, ama be financial resources. Everything iko at your disposal. Ungefanya kitu gani? Sasa hiyo swali huwa linaulizwa hivyo na mimi nimeshaka macrosses. I think kitu ambacho nilikuwa natafakarisha and I believe sio kwa akili zangu, I believe it was the Holy Spirit because nilikuwa nakumbushwa kwamba imagine kila kitu ambacho unakitaka no matter how big the dreams are. Kila kitu ambacho unakitaka kitu ambacho kinafanya ushindwe kuvipata sio Mungu, sio shetani, ila ni wewe mwenyewe. And like yani have like entertain that thought. Kwamba mwisho wa siku it is not, kwa sababu it is very easy na ni kitu ambacho kimekuwa ni common na natamani this, I don't know, should I say it? Should I say it's a stigma ama ni nini? Lakini natamani kitu ambacho tuki yani kwa nguvu zetu zote, kwa imani yetu tuna kila kitu chetu, tukipinge ile kwamba if it is yours, it is yours. It will come. Yani kwamba kuna ile nosha kwamba unless otherwise you, lakini kwamba kuna ile mtu tunaweza kwamba kama kitu ni chako tu kitakuja. Lakini lakini yani kwamba ile sasa unakuta kwenye mazingira ambayo inakaa hiyo kitu ni kwamba don't fight for it ama don't put effort ama ni nini kwamba kama akijaje it is not yours. Lakini kikija it is yours. Lakini kuna kitu ambacho mimi nilijifunza na nilijifunza from different people, ministers, authors na kila kitu, but also even in the Bible. Kwa mfano tukiangalia tu story ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi anapakwa mafuta ya kuwa mfalme wa Israel wakati mfalme Sauli bado ni mfalme. Kwa hiyo mfalme Sauli anaanza kumkimbiza Daudi ili amuue kwa sababu ni mtu ambaye anatishia ufalme wake. Yes, anatishia ufalme wake, anatishia ufalme wa kikiti chake cha ufalme kwenda vizazi na vizazi, kwa sababu pale ingetoka pale kwa Saul singeingia Jonathan kuwa mfalme. Kwa ni kitu ambacho ni kwamba Daudi ni tishio kwa nini? Lakini Daudi amepakwa mafuta. Na yeye Samueli, I mean Sauli wakati anaanza ufalme alipakwa mafuta. Alipakwa mafuta. Ila Biblia pia inaipenda inapo wa describe. Biblia inagundua pia inapenda watu wazuri. Hata kwenye uongozi. Kwa sababu
ina knowledge
uzuri. Yaani okay, ina knowledge uzuri. Kwa sababu mfalme Sauli kabla hajaapishwa kwa mfalme, hajapakwa mafuta kwa mfalme, Biblia inamdescribe kwamba kwanza anasema alikuwa ni tall. Biblia inasema he was tall. Handsome. Yani alikuwa na mabega flani hivi. Hapo anasema yeye alikuwa handsome, yani kama hakukua na mfanoe kwenye kabila, sababu alikuwa anatokea kabila la Benjamin. Hakukua na mfanoe kwenye kabila la Benjamin lile. Umeona? Kwa hiyo ninavyo describe ni kama unapata picha, tukitumia AI hapa tumdescribe, tumtengeneze mfano, sasa tunapata kitu tall, sasa sijui kama alikuwa ni dark au vipi, ila tunapata tall and handsome. Hizo tunakiona kwa sababu Biblia imeweka clear. Daudi mwenyewe anapokuja kwa described pia tangu yuko teenager, Biblia inamdescribe kwamba mwekundu, handsome, sio nini 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 hivi. Yaani kuna description fulani inakupa. After ikija kwa inamdescribe, nenyewe inakuonyesha. Absalom mtoto wa Daudi kan describeiwa, inakuonyesha kwamba Absalom, inakwambia hivi, Absalom alikuwa ni mzuri vibaya mno. Hapo anasema hivi, alikuwa na nywele ndefu ambazo kwa mwaka alikuwa nakata mara moja, zinakuwa na uzito sio kiasi gani. Kwamba alikuwa na, yani alikuwa na uhair. Ni mtoto wa kiume huyo. Anyways, mbona niende kwenye point ambayo nataka kusema. Okay, sasa point ambayo anafanya kwamba mfano sasa Daudi, mfalme Daudi angesema hivi, if it is mine it is mine. Akae pale kwenye meza ya alipokuwa anakaa, kwenye meza ya chakula na Sauli. Sauli unaambia hivi kwa muda mambo yakimpanda, anachomwa tu mshale na mshia Daudi. Sasa Daudi asikwepe. Aseme hivi kama changu.
Bwana amenipaka mafuta. Huo
ufalme, Bwana amenipaka mafuta, atanilinda. Mind you, Daudi alikuwa anakwepa mishale ya Sauli. Sio tu kukwepa. Daudi alikuwa anakimbia, anajificha ili Sauli asimuue. Ila kapakwa mafuta na Bwana ili awe mfalme. Na Daudi mpaka anakuja kukaa, yani mpaka anakuja kukaa kwenye ile ufalme wake, yani kawa anointed 3 times. Kawa anointed na Samueli, kawa anointed sisi na watu wazini ku Yerusalemu, yani like 3 times. Lakini Daudi yule ambaye alikuwa anointed kwa ajili ya nafasi, he did not say kama ni yangu ni yangu. Hakukaa
anaendelea kupata jisoro katika kwa ajili, kuna ile labda Mungu amekusemesha kwamba labda you are the next you are the next something. Umeamini. Afu kuna
they have what correct.
Au na sasa anasikia tena kuashua kwamba you are the next. Naenda unashikilia kwa
pinzani, pinzani
ni wao, pinzani si dani kama hiyo. Anarudi tena. You are the one.
Kwa sasa mwisho wa siku mpaka nilikuwa nimefikia kusema hapo kwamba ile hali ya kwamba ile mentality ya kwamba if it is mine it is mine, yani kwamba kama ni riziki sio ni jamani, kuna riziki ambayo ni riziki yako kweli na imeandikwa jina lako pale, Belinda Lifai. lakini lakini unavyosema kwamba kama ni riziki yako ni yako tu, yani kwamba like ukai tu pipe it is yours, it is yours. My friend, kuna mtu anaitwa Sauli atakurushia mkuki wa ufe pale ufano usiuone, na kweli ulipakwa mafuta. Kwa what I want to say ni kwamba at the end of the day kuna ile hali ya kwamba ourselves, maana mpaka I got here ni kwamba nasema kwamba ni kwamba maybe I'm not good enough for this ama swimming ama nimekaa kwenye course, mbona hizo zinaonekana kama tu designing vitu vya kinaendisha tu, sio vya kwangu. Kwa hiyo kija kwako unaona tayari ushaki reject, umeshaikia kundi fulani. Kwa wakati una share all that kuhusiana na excellence, kufanya kwa excellence, kwamba tufanye kama tunafanya kwa Bwana na kila kitu, mimi natamani tu kwenye kuwekea kwenye kukazia mioyo ya excellence hiyo, kwenye kukazia hapo. Natamani pia tutengeneze ama to become people with this mindset ambayo inakuwa na resilience, kwa sababu at the end of the day tunapokuwa hatuna resilience kuanzia kwenye mindset yetu. Na the other day I was sharing with you kuhusiana na mindset, nilipokuwa nasoma Bible nikapata hivi ni like our mindset, the way pia zinaendelea kuathiri namna yani outcomes zetu na kila kitu. Kwa kuanzia kwenye mindset yetu tukawa na resilience, alafu hiyo resilience ikae imeunganishwa na sisi kutaka kufanya vitu kwa excellence. Yaani ni lazima tutafanya ni mtotobo, kwa sababu at the end of the day hata Yesu mwenyewe alisema duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, kwamba as much as kuna watu sijui ni wahenga wa kwenu ni wapi walisema kama ni yako ni yako tu, riziki ya mtu haifanyaje, sio anapiga msemo gani riziki ya mtu. My friend, riziki ya mtu inaweza ikaporwa na ni yako kwako na ina jina lako, lakini inaweza ikaporwa hawaifichi. Na kwamba ni sasa mwisho wa siku ndio maana narudi kwenye ile vitu ambavyo nilikuwa nasema I was being reminded, na natafakarishwa kwamba mimi hapa ndo ambaye twende mbele turudi nyuma, mimi hapa ndo ambaye either ninajizuia ama ninajipa access ya ku reach out to everything ambayo ninataka. Kwa nini? Kuanzia kwenye mindset yangu, namna nina perceive it, my attitude and everything. Lakini sio tu hivyo, namna nina position kiroho, namna nina position kiakili, kimwili, ki opportunity, namna nina position kwa self growth, self development, kwa sababu nakuta saa zingine kama ulivyoongea pale mwanzoni, an opportunity inaweza ikaja if you're not prepared, na unapata ile maturity exposure. Immaturity exposure inakuwa you get exposed before time, kama ambapo mtoto akizaliwa before time hata yeye itabidi akae kwenye incubation. So kwa like kuna a lot of things why, because ametoka before time, before hajamature, before hajapata ile the right time ya kutoka. Kwa mwisho wa siku, as we are walking in excellence, as we've received, na yapenda ambapo Gigi pia mwangelea ametukumbusha namba 5 inamaanisha grace. Mimi binafsi pia ninatamani wewe Sikio Podcast Tribe usiishilizie tu ku declare just once, kwa sababu mwisho wa siku it's an ongoing thing. Yani you need to remind yourself every day, kwa sababu there are so many voices ambazo zinaendelea, voices za mitandao, voices za watu, voices za jamii, lakini ukiachana mbali hizo zote kuna voice yako wewe, voices zako ambazo hizo voices zako kila kukicha zile za ndani zile na zinakupa ziko very loud, kila kukicha zinakukumbusha kwamba excellence kitu gani wewe, excellence utaweza wewe, kashinda mamako uweze wewe, kashinda sijui babako uweze wewe, kashinda fulani ndio uanze leo. Jana tu hapo ulisema unaanza dati umekula keki. Juzi tu hapo ulisema unakuwa mwaminifu ushaingia kwenye DM ya yule manzi pale. Yaani naanza kukuongesha kuongesha, lakini tukiwa tunaendelea kujikumbusha daily on a daily basis. Mimi binafsi kuna vitu ambavyo unakuta like I need to tell myself loudly. Tena nikae kwenye kioo kabisa nijiambie, Belinda, you are highly favored. As much as it is a known thing, lakini I need to tell myself ili niweze to sink in. Belinda, you are highly favored. Naamka kesho asubuhi, Belinda, you are highly favored. Na tena there's a book I'm reading by Joseph Murphy, I think. Dr. Joseph Murphy anaongelea power of your subconscious mind. Anasemea different ways za kuspeak to your subconscious mind on a daily basis ili uweze kukaa in alignment. Mm-hmm. Kwa hiyo na mimi pia naji challenge niweze kuingia kwenye hiyo kujiongelesha, kujisemesha, kufanya nini, kwa sababu zendo the day ni vitu ambavyo they pay off, lakini pia vitani project kwenye kufanya vitu kwa excellence, because I also need excellence as much as nahitaji kufanya kwa ajili ya Bwana. I also need excellence kwa sababu itanisaidia pia. Imagine then wewe your brand, the personal brand, sana jina sio, lakini mtu anajua kwamba ni kazi iko kwa jiji imeisha. Yaani imeisha. Yaani anajua ni like inakuja with excellence. Imagine that, yani ile reliability, ile credibility ambayo tunakuwa nayo. Kwa mwisho wa siku, mimi I am also working in that grace, kwa sababu neema ya Mungu ndio inatuvusha pia, inafanya nini? Yes. Lakini neema as much as iko poured out, ni sisi pia kuipokea, ku cooperate with it na kutembea katika hiyo neema. Kwa hiyo mimi mwenyewe I am pledging my allegiance kwamba I am going to work in that grace and work in excellence.
Yeah, thank you. Pia kwa nini ya kuendelea kukumbuka, kuendelea kutamani kuinsist kwa mwisho wa siku. Kuna zile siku ambazo kupokea vitu inakuwa ni rahisi. Yaani kuvipokea na kuviamini ni rahisi. Zile siku zipo. Na kuna siku nyingine the same thing ambayo jana waliipokea. Ukasema I receive.
What?
I grab it.
Siku hazifanani jamani.
This is me. I'm the most really highly favored. I'm the most really the person you see, the 99, the Lord has shown so much favor and mercy and grace and all that. Kuna zile siku.
The next day.
You are the one, Emma.
Sio tu Emma, unajua una feel kama nani? Una feel kama nani leo? Kaini. Alipotoka kumuua ndugu yake. Alafu akawekewa alama pale. Yaani one moment you feel like Abel kwamba sadaka yako imekubaliwa, you feel all that. The next moment una feel kama Kaini, Mungu mbona hiyo adhabu imenikia ni kubwa sana? Eh? Kwa hiyo hizo moments kwa unakuta zipo kweli. Yeah.
Kuchukua kusema kwamba as much as hizo moments zipo. Let me tell you. That feeling is bad. Kwa sababu ni unaisikia, it's there, and it's very so heavy. Lakini mwisho wa siku wewe ndio utakia Mungu. Kubaki hapo. Na kutoka kwake pia inaweza sio rahisi kama ulivyoingia. I don't know why. Kuna vile yani kuingia kwenye kujikuta tu
Gafa walikuta kuingia kwenye mahusiano shwa ni rahisi. Kutoka Mungu wangu. Ilikuwaje?
Ishije mimi. Ulikuwa unaishije dada? Ulizengwa naye wewe. Maana identical twin. Maana twin zenyewe kuna
alpha. Alikuwa figo la kulia, huyu figo la kushoto.
You see? Kwa mbio unasema tu. Sio kwamba nilikubali, ila let's see, kuna kimimi nilikiona
mtu amekaa like, yani mdada amekaa like hivi ni like anawaza, afa ameikia maneno pale kwamba when he was not even having, yani when he would not even move your muscle, yani like he would not even move your muscle, and then right now ni kama you cannot go a day without him. Yani ni kama ile shift imetokea ghafla sana, like you're like, how did I get here?
Director anaanza kuweka story mendeko. Anaigeuza kwamba wakati wewe unaanza kujiuliza how can I live without this person? Yeye ndo anaanza kujiuliza hivi ni nini?
Lakini shoga yangu.
Kwani anaanza kutafuta like
ni kama amepata awakening.
Wapi?
Jamani, please may that never be your story.
Amen.
In Jesus' name. Ah, what a heartbreak.
What a heartbreak. Na ubaya sana na kuchomoka.
Hapo kwa kweli utahitaji
kusema kama hizo siku zipo ambazo kuna siku ni rahisi kidogo, kuna siku ni kubali kubaki sehemu ambayo sio Mungu amekusudia kuwepo, lakini zaidi sana sisi wenyewe ndio tunataka kuingia.
Yeah.
Sababu na mwingine think about God, inaweza ikawa pia it is a good thing. Na that's how supposed to be. Kwa mimi inaweza ikawa like kwa sababu wewe tunaishi kama hata Mungu pia halilate na wewe. Kama like God you can't relate. You are not in my shoes. Then you think God is not in your shoes. Yaani you think why you need that. So zile days zenyewe inaweza ikawa kwamba yaani ukifikiria kwamba Mungu hajakusudia niwepo hapa kutoka mwenyewe. Fikiria tu kama I don't have to be here. And I don't want to be here. Kwa hiyo sababu ya kufanya kama like I want to get out of here. Kama nimesha kaa hiyo mimi nimesha kuwa nimegeuka for so long. I need to kuwa sehemu ambayo mimi mwenyewe ndio like.
Guys, thank you so much. Kwa wewe ambaye umeendelea ku subscribe, umeendelea ku share our content, umeendelea ku comment, ku like, we've been getting feedback on WhatsApp, on YouTube, on Instagram. Guys, thank you so so much. Yani, we appreciate it. Na pia kwa wewe ambaye bado huja subscribe, bado huja join the tribe, Sikio Podcast tribe, we urge you today, please join our tribe. We love having a bigger tribe. We love having you, and we love you having us. So let us have each other. You subscribe, and we get to you. You share our content, and God bless you. I am so excited for this month of May. Now, by the end of May, I believe I'm going to have great testimonies. Mimi nakwambia ni mwaka huu, wakati namalizia kwa mwaka huu, nimeshamwambia Mungu. Nataka kama utanipa ni moja, ni mbili, ni ngapi, lakini mwaka usisha, nataka nipate testimony ambayo mimi mwenyewe tu naona, we, mbona kama ni uongo? Na mtu mwenyewe pia akisikia anasema we unadanganya,
unadanganya.
Yaani movie la Kindi au Fast and Furious ni ngapi ile 7 8 unaongea sema Bollywood na ile movie zinaenda hivi. Kuna
vitu moja baada utaangalia shida kasema gani? When you hear of Nigerian movie, this testimony is exactly like Nigerian movie.
Na mimi ndo nataka ni testimony ambayo mtu ataona kama vile movie ya Kindi, mtu amechukua ndizi anakurushia na kuua kama vile bullet.
Sana kabla haijakuwa hapo kasi anairusha huko Mbagala, anairusha huko Posta. Afu ya ile ndizi ule kaendo. Mbagala unafika mnakutana.
Na ina. Sasa ndo nataka such kind of it. Yaani kwamba like yani it is, yani it looks like a lie. Yaani mtu akisikia hivyo na namwamini Mungu 2025 lazima ni ehe. Yaani 2025. Mimi jamani ushuhuda wa kama vile unaonekana kani uongo nitatoka nao.
Yeah, and guys, as you're winding up the house, grace inavyokuwa nyingi, hiyo upande wa pili pia zaifaiwa nao.
Yeah.
Kuonea anakuwa pale kwa kisha anakuchoka kwenye leo. So let's focus.
Yes. Na pia hapo umesemea, nimekumbuka grace hiyo haipo kwa ajili tu ukae nayo chumbani. Ukae na I'm proud, yes, I have grace upon me, thank you Lord. No. Inakuja na responsibility. Kwa hiyo when grace comes ni kwa sababu there are tasks to be done ambao they need that grace. Kwa hiyo we cannot misuse that grace. Hatuwezi tukakaa nayo tu tumeifungia chumbani. Lazima we have the grace, we go out there, we do things in excellence. So thank you very much.
Until next time, my name is Gigi,
and
just call me Gigi.
And I'm Belinda, you can call me Banda
Leap. We love you.
Love you.
Bye
bye. Bye bye.